sekunjala abantu abathala bahlangene ngami eman kumnandi esafani naqala shiwo engangingane ngitshela ukuthi anike ngane nami ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene ngami eman kumnandi esafani naqala shiwo Intombe ngeki kare, intombe ngeki shate, yeah, 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 yeah.
Sengvele ngabuma, ukuthathe sakhe isibongo, ngidanga kholo nanamhlanje ukuthi mina ngiyobuyela ekhaya. Malo, 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 andathi kumina. Malo, 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 andathi kumina.
Pumulile zela, pumulile zela. Owa yoni ngami na mtaje, bonga zela mtaje. Amshabo wabi, sasha dana.
Sekunjala abantu abathala bahlangene ngami eman kumnandi esafani naqala shiwo engangingane ngitshela ukuthi anike ngane nami ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene ngami eman